ngikhala wena inkosi yezwa izwa zonke inyembezi iyezwa mama ngiyekukukhala cela cela kubaba cela mama cela mama cela Bathathe konke kayise wabantwana bakho Umbuso wabo mawufike Intando yabo mayenzeke Kepha uJehova yababona Hey Nkosi yami Ngelinye ilanga Nkosi Niyophendula